Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Tate go dumedise ngwana wa modimo ka lebitso le morena Jesu wa Nazareth. Re leboga modimo wa re bolokile le mo mosong wa letsatsi le a re tlhabiseditse lona ka boutlo le botlhoko ba gagwe. Ke rata gore mo mosong o bana ba modimo re ke re bue ka setlhogo se se reng an empty seat. Re tle go buisa go tswa mo bukeng ya 1 Samuel chapter 20 verse 17. Mme yona e buisa jaana, e re jaanong Jonathane a ikanisa Tafita gape ka lerato lo a mo ratang ka lona, gonne o ne a mo rata ka pelo yotlhe. Jonathane a ba a mo raya a re, ka moso ngwedi o tsoga o rogwa, o tla tlhokwa fa o batlwa mo mannong a gago. Ka letsatsi la boraro o fologe ka pele o tle kwa filong fa o neng o iphitlhile teng maloba, o nne fa fatshe fa thoko ga lefika la asele. Modimo wa rona leine la Kereste Jesu wa Nazareta, more pholosi re a go leboga. Wena motlhodi wa legodimo le lefatshe, o re file moya o boitshepo go re ruta le mo mosong o re a motlhoka, moruti wa rona, mookamedi wa rona, mogakolodi wa rona, gore a re rute lefoko la gago le o ratang gore re le itse re phele ka lona ka Kereste Jesu mo re nang le mo re pholosi. Amen. Ke buisa kgang e ka baka la gore the background ya yona ke gore Tafita o ne a dira mo ntlong ya ga Saulwe, mme Saulwe o ne a sa morate, ene Saulwe o ne a tsetse Jonathan. Jaanong Jonathan o ne a ratana thata le Tafita, because o ne a bone gore rre wa gagwe, maikaelelo a gagwe ke go bolaya Tafita. Jaanong o ne a batla gore a phepise Tafita mo lesong le rre wa gagwe a ratang gore a mo tsenye mo go lone kapa a mo dire lone. Ke bona go fitlha mo ba buisanang ba le ba babedi ba etsa a covenant gore ke a ikana wena Tafita ka baka la gore ke a go rata, ke go rata jaaka ga ke ithata, gore o tlhokomele gore rre o tle go go bolaya, but a re dire tumalano ya gore o tshabe, o skebe wa nna teng, ka gore kamoso rre o tsoga a dira moletlo, go tsoga go jewa mo gae go tlabe go tletse, mara maikaelelo a rre ke gore a go bolaye. So be careful, o tlhokomele gore o skebe wa fitlhela bophelo ba gago bo le mo kotsing. Le nna ke tla ikutlwela molato ga nka fitlhela ke itse gore bophelo ba gago bo mo kotsing, mme ka skebe ka go phepisa kapa ka go lemosa seo. So o bolela mantswe a mangwe a ileng a kgoma bophelo ba ka mo le ka English mo le a re, tomorrow is the new moon festival and you will be missed when your seat is empty. Go tlabe go tletse Tafita, ntate Saulwe o go solofetse mo moletlong, but ke seat ya gago, ke batla gore o phepe, o skebe wa nna mo seating ele, it must be empty ka moso, gore ka baka la gore ga o katla wa nna mo seating ele, o tlile go bolaya, bophelo ba gago bo tlile go fela. Ke batla gore ke bue thata ka an empty seat, mara ke tseye ke seke ka bua ka gore batho ba le bantsi ba rata scriptures ga re bua kwa lesong gore setilo sa nna mo go sona ga a kitla a tlhola a nna mo go sona. Ke batla go e lebisa mo bakresteng gore bakreste, Modimo wa rona wa re rata, Modimo wa rona o re teketse tafole, o ba o re solofetse gore re tle go ja le ene, re tle go nna le ene. But le naba leo e leng Satane le tshoseditse bana ba Modimo, gore gangwe le gape le ga Modimo a tekile tafole ya gagwe ya gore a re tshegofatse, ya gore a re fepe, ya gore a re natlafatse, Satane o tshositse bana ba Modimo ka di-threats tsa gagwe gore ba iphitlhele ba tlogela their seat e le empty mo go tsewang mo teng mo dintlo tsa Modimo. Ga o di lebelela matsatsi a, o fitlhela e le gore the seats are empty. Go lefoko la Modimo le a rerwa, le rerelwa gore re phele ka lona, but batho ba bana ba Modimo, the devil o tlisitse matshosetsi mo baneng ba Modimo, o ba file mabaka a mantsintsintsintsintsi gore ba sekebe ba iphitlhela ba le mo ntlong ya Modimo. O kgotsofala ga bona the seat e le empty bana ba Modimo. Mme ke rata gore Modimo a re thuse mo lebakeng le gore re lemoge gore ga seat ya gago e le empty,
ina le bokao bo burileng bo wena o sa bolemogeng botlhokwa ba an empty seat. Seat ga gona seat e ka nnang teng go sena motho. Seat e nngwe le e nngwe e amangwa le somebody wa tshwanetseng a nne mo go yona. Seat e nngwe le e nngwe e na le bokao in the house of the Lord gore somebody must be seated there. Ge wena o se teng go na le molaetsa o siti ya gago kapa setilo sa gago se buang, but o itse ngwana wa Modimo gore letsage siti ya gago e sena motho mo ntlong ya Modimo, go na le letsatsi le le lengwe gape le le tla tlhaba le le tla etsang gore that seat must be empty forever. Re le bana ba Modimo re tshwanetse re eme ka maoto a rona, re itse gore ga re sa ye dintlong tsa Modimo, re sa ye kopanelong ya Modimo, go na le an empty seat eo e go emetseng, go na le setulo seo se go emetseng se o tshwanetseng o kabe o ntse mo go sona. Setilo se a rera ka bo sona ka mo gare ga ntlo ya Modimo, se rerela moruti, se rerela moeng, se rerela everyone. But potso e ke batlang gore re lebelele ke gore ga o lebelela moruti, moruti se mo raya se reng? Se raya moruti se mo raya se re ga o dire enough. Batho ba ka ba bantsi mo di-seating tse di empty, tse gongwe o tsene ka mogare ga kereke e ne e tletse batho bate e fokotsegile. The problem ga se batho ngwana Modimo, the problem ke wena motlhanka wa Modimo, kapa e ka ba wena motlhanka wa Modimo gore you are not doing enough, you are not making a follow up gore bana ba Modimo batle ba tlatse manno ao a senang motho. Ga e fitlha mo mothong wa etileng wa sa itseng Modimo, o e leng gore o laleditswe ke ngwana wa Modimo gore e tla o kopanela le rona, wena o ka nagana gore motho o ga gona sepe sa se bonang or something that is going through his mind. E bua mafokwana e mora e re bophelo ba bokreste ga bo monate. Ga nne bo le monate bakreste ba ka ba batletse mo ntlong ya Modimo, gongwe wa ba itse ba ba kileng ba ba fellowshipa mo ntlong e, but ga ba sa tlhole ba fellowshipa. Ke batla gore re seke ra tsaya motlhofo molaetsa o manno ao a leng empty e a buang. Ga e lebelela the visitor e moraya e re seko ba joina kereke e, because this church ga e gope, o ka nna wa e joina but o tlo bolaiwa ke bodutu. The empty seat ngwana wa Modimo e a bua, e bolela le a member e moraya e re wena member, ge batho ba bangwe ba sa tle kerekeng wena o santsana o tlelang kerekeng, ge batho ba bangwe ba sa leke ka bojotlhe ba bone gore ba dire ka bonatla gore kereke ya Modimo e tlale, wena o santsane o direng, e nyemisa o moko e bolelela o le something. So the empty seat bana ba Modimo o sekebe wa e tseya botlhofo. Bona e ra Modimo e mora e re Modimo madi a morena Jesu go raya gore batho ga ba kae ya ka madi a e leng gore a na le boleng mo maphelong a bona, but e bolelela Satane molaetsa o mongwe e re wena Satane itumele ka baka la gore tiro mano a gago a bereka. Bona o file batho mabaka, o tshwere batho ka mabaka ko gae gore ba seke ba tla ntlong ya Modimo, the seats are empty. Ke batla gore ngwana wa Modimo, re le bana ba Modimo, re rapelele di-seat-e tse le gore Modimo wa rona lokolla batho ba batlang go nna mo di-seat-eng tse, ga mo mannong ga a tshwanna gore a nne a sena ope. But ge re simoge manno di-seat-e tse le di simolola di nna le batho, the message becomes different. E raya gore motlhanka wa Modimo wena o a bereka, o bereka ka thata, o semeletse, tiro ya gago ya bonagala, wena o le a sinner. This is the church e o tshwanetseng o tsene mo go yona. E ra moeng e moraya ere o sekotlho ya somewhere, wa bona batho bana ba tletse yang and wa bona gore ba go amogetse yang and wa bona le wena o na le manno, nnela ruri, because the empty seat preaches against seat e nang le motho manno a nang le motho le ona a rera. E raya Satane moraya ere, Satane wena o tlholegile, o ne o leka go tshwara batho ka mabaka, but you have failed. Bona sa bona ka mokgwa Jonathan a bolelelang Tafita ka teng, a re Tafita ka moso o tla bo o ntse o sa nna mo seting ele, but it will be saying something, e tlabe conveya molaetsa mo goreng bana ba Modimo wena o nne ntse mole bophelo ba gago bo ka bo bonyeletse. Ke batla gore re rapelele di-seat-e gore Modimo tlatsa manno ao a leng teng ka mogare ga dintlo tsa Modimo. Wena ngwana wa Modimo ha o ntse mo gae itse gore go na le siti ya gago e go emetseng ka mo ntlong ya Modimo. Modimo le ene o go solofetse gore you must o nne mo mannong a e leng gore o na le ona ka mo gare ga ntlo ya Modimo, because lentswe la Modimo le re manno ke a mantsi mo ntlong ya Modimo. You cannot finish manno ao a leng teng. Manno a gago a raya gore o ka bo o ntse fale o worshipa, but go padile gore o worshipe. So rapela o kope Modimo gore ga siti ya ka e le empty, it means no worship is taking place. E ra gore programme e nkebeng e ranwa ke nna ga e tswele pele. E ra gore the sacrifice ne tshwanetse ke e tlise ntlong ya Modimo ga e tswele pele. E ra gore ga gona moneelo o tla tlisiwang mo ntlong ya Modimo. Mme kotsi e ke e bonang ke gore the empty seat e rera molaetsa mongwe o botlhokotlhoko o e leng gore e re bana ba Modimo ga morena Jesu a tlo boa, it means some of the people in the church, we are going to lose them because ga ba ile go kry-a di-crown. City e empty, manno a senang ope, a raya gore somebody wa latlhegelwa, o latlhegelwa ke se Modimo a ka bang a se bua le ene mo letsatsing le nala ka jeno. Ke batla gore ngwana wa Modimo o rapele gore Modimo le nna ale mo go bao ba tlileng mo ntlong ya morena, siti ya me le yona e nne le bopaki ba gore I was there, ke utlwile lefoko le Modimo a neng a batla gore ke le utlwe. Ga o itlwaeditse gore manno a gago a nne empty, ga o itlwaeditse gore wena ga o botlhokwa, ga go botlhokwa gore o ye ntlong ya Modimo, Modimo o tla go fa lebaka la gore o skotlhe o nnele ruri siti ya gago e nne empty forever. Batho ba tla go batla ga ba kitla ba go bone o tla backslider. O backslidiswa ke go se tlwaele go ya ntlong ya Modimo. Tafita ga bolela a re erile ba ntha ya bare a re ye mo ntlong ya morena ka itumela. Itumedisiwe ke go ya kwa ntlong ya morena, itumedisiwe ke go nna mo maagong a morena. Itse gore mabaka a o a hafang gore o seke wa kgona go tla ntlong ya morena ga a botlhokwa go feta manno a gago ka mo ntlong ya Modimo. Bone go nna fela ka mo gare ga ntlo ya Modimo o sa dire sepe bana ba Modimo ao go tlisa kagiso e makatsang mo bophelong ba motho. Ikemisetse ngwana Modimo ore my seed will never be empty mo ntlong ya Modimo go simolola ka tseno. Le ga ke sena lebaka la gore ke ya go dira eng, la ke kgopisegile, la ke sa ikutlwe monate, but ke tla ya ntlong ya Modimo ga e le manno a me ona, ke tla nna mo go ona. Utlwa gore lentswe la Modimo le re maago a morena a mantle jang. Ga o ntse mo le ngwana wa Modimo o opela, le ga moya wa gago o ne o le ko tlase wa phagama, because o ntse mo setulong se Satane a neng a expectile gore o sekebe wa tla ntlong ya Modimo. Ba itse gore ga o ntse mole siti ya gago e na le motho o rarela somebody, o moraya gore go na le bophelo ka mogare ga ntlo ena ya Modimo. Itse gore ka go tla ga gago fela ka mogare ga ntlo ya Modimo o ka thusa somebody o e leng gore o ne a feletswe ke maatla, a re ba teng ba sentseneng ba tshwere evangeli ya bophelo. Do not make your seat empty. Etsa gore manno a gago a go itse ka mogare ga ntlo ya Modimo. Yaka batho ba lwela manno a bona mo mafelong a mangwe bana ba Modimo, batho ba rata ditilo tsa ko pele, le wena itse gore setilo sa gago se ya go tlhoka. Motlhanka Modimo, rapela Modimo a go thuse gore batho ba tle ba tlo tsa manno a bona ka mo ntlong ya Modimo. A gona ntho e itumedisang go bona ntlo ya Modimo e tletse, a gona ntho e itumedisang go bona batho ba thabile ka mogare ga ntlo ya morena. Le ga wena o sena lebaka la go thaba, but just because go na le batho ba ba itumelang ba ba opelang ka matlhagatlhaga, le wena o nna le matlhagatlhaga ale. Ke a rapela ka lebitso la morena Jesu gore Modimo a re thuse, bana ba Modimo, re itse gore every day ga tshipi ele e go bitsa kwa ntlong ya morena go na le dikobamelo tse go santseng go letswa ditshipi. Itse gore e raya gore manno a gago a go letile. Ga o le mo gae o ntse, ke mang wa ntse mo mannong a gago? Itlwaetse go nna mo ntlong ya morena, tlwaelana le manno a gago mo ntlong ya morena. Modimo a kagiso a letshegofatse gore o se kwa latlhegelwa ke your crown le ka letsatsi la motlholo. Ke a rapela, ra raka leina la morena Jesu wa Nazareth. gore botlhe ba re utlwile lefoko le re rotloetsege re kgone go itse modimo wa ka gore o re a tlhokagala mo ntlong ya gago jaaka ga o boletse molaetsa wa gago wa re we must fill the house of the Lord. Ke rapelela gore dintlo tseo di neng di le empty batho ba setse ba di kgatholugile ba boe ba tlwaela ba be reconciled le manno a bona mo ntlong ya gago. Re batlo bona ba nneng ba boetse morago ba boela ka mogare ga dintlo tsa Morena. Re batlo bona ba bane ba setse ba latlhegetswe ke dipina ba boela mo ntlong ya Morena. Seo fatsa botlhe ba ba utlwileng lefoko le ka lebitso le le maatla la Kereste Jesu wa Nazareta. Amen. Ke Bishop Lucky Mulantwa wa mo Mispa Bible Church ya Klipgat. 072-135-0708. Amen.
The words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM. 657 AM, radio for believers in action.